Uyando nelisa Nhliziyo yami uyayiqolisa Imani bantu sanondimonela Uyinto yonke endinayo Uyando nelisa Nhliziyo yami uyayiqolisa Imani bantu sanondimonela Uyinto yonke endinayo Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile Ndonwabile Uyinto yonke endinayo Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile Inhliziyo yam yonwabile Uyinto yonke endinayo Uge wandiyalu mama Uthe mntanam ngaluzo ngadlali ngalo Yabona mina nawe dali Ngeke sohlulwe nazindudu mbo Ndiyalo mama Wathi mtanam Kaluzo ngadlali ngalo Yabona mina nawe dali Ngeke sohlulwe nazindudu Ngaphakathi kwam ndonwabile Ndonwabile Uyinto yonke endinayo Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile
Tanda when I wait,
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 Tanda when I wait, Tenda wena wetwa nono Luyendo nwabisa no, 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 no.